Kana mumako washe anane Wakalindo tenda likulume msamishise Yatintana mumako washe anane Wakulume kesenta likulume msamishise Yatintana mumako washe anane Tintana misqabene sinje nje ungaphi Masikhuluma nayo vele nawaphelwa yena Tintana misqabene sinje nje ungaphi Masithi sikhuluma nayo vele athi vele nawaphelwa yena Que se da la balala na
Yeah.